limbo weka kusumbua na kuwake ya wenda notedela gama nyasiga enchali kungula choka kate weza mbo weka ya komyewo mama na love ya yali jobu jali mani batu mugambie natamu fula wa ready cross yani batach tade. Wait for the user, choka si chola vika. Ama simo gachuso tademu nezikodi. Mu baby, njaku kubira keta. Ebi yango bimanyi katinsu za mega. Polisi posti kati ya senga wange. Bugu bugu, teguba mulido. Akwa tempola, tuka wala. Baby masha, sabula tugende. Ku akun rikas.
How would she know?
Chevola mana viko vane wa spesi Evi numia mutanza nenko ganensi Uko kufana nenchima Mna viko va Wajajali mbo weka kusumbua Na kuwakea wenano tethela Gama nyasiga enchali kungula Choka kate weza mbo weka ya komyewo
Mwava na love ya yali jobu jali Mwani vatu mugambie
Na utamu fula wa ready cross Yani vatach tade.